This morning we're in verse 25 through 32.
Asubuhi ya leo tunaanzia aya 25 hadi 32.
Ephesians chapter 4 verse 25 to
32.
This is the word of the Lord. Therefore, laying aside falsehood, speak truth, each one of you with his neighbor, for we are members of one another. Be angry, and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger, and do not give the devil an opportunity. He who steals must steal no longer, but rather he must labor, performing with his own hands what is good, so that he will have something to share with one who has need. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification, according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. Do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you.
Basi vueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Mue na hasira, ila msitende dhambi. Jua lisichue na uchungu wenu bado haujaondoka ama haujawatoka. Wala msimupe ibilisi nafasi. Muibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia muhitaji. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo njema la mfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Wala msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mulitiwa muhuri katika siku ya ukombozi. Uchungu wote na kadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi.
Amen, amen. Please allow me to pray for the word. Our Heavenly Father, we come before you this morning in need of your grace, in need of your mercy, in need of your Spirit enabling us to understand your word as we ought. Lord, as we take the time over this next hour, we pray that you be with us. Give us eyes to see and ears to hear your truth, O Father. And it is in Jesus' name that we pray.
Amen.
Amen. Now, last week we saw how Paul encourages the believer to put on the new self in Christ Jesus.
Katika Kristo Yesu.
And because the believer is a child of God,
na kwa sababu muumini ni mwana wa Mungu,
he now bears the family resemblance.
Ya sasa yeye anafanana na familia.
We understand how this works, right?
Mnaelewa vizuri vile inavyotendeka.
If you are Luya, you now bear the resemblance to your Luya mother and father.
Sasa wewe unapozaliwa katika jamii ya Luya, wewe ni kawaida utafanana na baba yako na mama yako.
Children bear the resemblance of their parents, right?
Wazazi hufanana, watoto hufanana na wazazi wao.
As a Christian, you are now a child of God.
Na kama Mkristo, wewe ni mtoto wa Mungu.
You now bear the resemblance.
sasa unakuwa na ile kufanana
of your heavenly father
kwa baba yako wa binguni
in the things that you care about
vitu ambavyo unavyovijali
in your hatred for sin
unapochukia dhambi
in your concern to live a holy life
unapohusika kwa kuishi maisha matakatifu
you are not perfect yet like your father but you resemble him
wewe huwezi kuwa mkamilifu kama baba yako wa binguni lakini unamfanana
and because believers are children of God
na kwa sababu waumini ni watoto wa Mungu
we now have unity with one another
sasa tunao umoja sisi kwa sisi
and Paul reminds us you should walk in that unity do everything you can to make sure there is unity among you
na sasa Paul anatukumbusha ya kwamba yapate tembee katika ule umoja
he tells us
anatuambia
by inspiration of the Holy Spirit
kwa kuweza kutiwa nguvu na Roho Mtakatifu
that Christians must walk in a manner which is worthy of that calling.
Ya kwamba Mkristo atembee kwa njia inayofanana na mwito aliyoitiwa.
And so Paul reminds us, put off that old self.
Na sasa Paulo anatukumbusha kwamba tuweze kuvua, kutoa ile hali yetu ya kitambo.
And now put on the new self which is who you are in Christ Jesus.
Na kuvaa utu upya ambao sasa sisi tuko ndani ya Yesu Kristo.
He speaks of these things as if these are clothing which every day we get up and we choose.
Anazungumzia mambo haya kana kwamba ni mavazi ambayo tunaamka kila asubuhi na tunachagua.
Listen, if you are an unbeliever, you live according to the flesh. That is all you have.
Kama wewe si muumini, wewe utaishi sawa sawa na mwili.
Every day when you wake up, your only choice is to live like the world lives because you are a part of the world.
Wewe kila asubuhi ukiamka wewe unaishi vile ulimwengu unavyoishi maana wewe ni wa ulimwengu.
But if you are a believer,
lakini kama wewe ni muumini,
you have been made new.
Umefanywa mpya.
You have been given spiritual life.
Umepewa maisha ya kiroho.
Even though you were dead in your trespasses and your sins, you are now made alive together with Christ Jesus.
Ijapo ulikuwa mfu katika matendo na dhambi zako lakini umefanywa upya ndani ya Yesu Kristo.
Now that does not mean your desires according to the flesh are totally done away with.
Haimaanishi kwamba matamanio yako sawa sawa na mwili sasa yameshaondolewa yote.
The Bible is very clear as a believer the war has just begun.
Maandiko inasema wazi ya kwamba kama muumini hapo sasa ndio vita vinaanza.
When we were an unbeliever there was no battle.
Wakati ulikuwa hujaamini hakukuwa na vita vyovyote.
There was just our sinful nature and we were very happy to follow that nature of sin.
Tulikuwa tu katika hali yetu ya dhambi na tulikuwa tunafurahia tu kufanya hiyo dhambi.
But when by the grace of God we are caused to be born again.
Lakini kwa neema ya Mungu tunapozaliwa upya.
We are given a new nature.
Tunapewa hali mpya.
But the old has yet to completely go.
Lakini ile ya hali ya kitambo haijaisha yote.
That will take place when we finally leave this body of death and we go to be with the Lord in heaven.
Maana hiyo itatendeka tu wakati tutakuwa tumetoka katika mwili huu na tumeenda kukutana na baba yetu mbinguni.
That is when we will no longer be influenced at all by that body of death our sinful desires.
Hapo ndipo tutakuwa hatuwezi tena kushawishiwa na miili hizi zetu ambazo zinatamanio ya kutenda dhambi.
And so Paul says, look, you need to take off that garment of your old self and put on the garment of your new self who you are in Christ Jesus.
Ndio Paulo anasema ya kwamba sasa tazama unafaa uondoe lile vazi la utu wa kale na uvae sasa vazi la utu upya ndani ya Yesu Kristo.
And then we come to the section of the letter which is our focus today.
Na sasa tunakuja sehemu ambayo ni barua hii ambayo sasa ni mtazamo wetu uko leo.
And this is the most practical part of God's message given through the apostle Paul that he wrote to the church in Ephesus.
Hata hii ni sehemu ambayo inakuja moja kwa moja kwa maisha yetu jinsi mtume Paulo anaandika kwa kanisa Efeso.
Paul is saying that as Christians, we are to dress properly.
Paulo anasema ya kwamba kama wa Kristo yafaa tuvae vizuri.
But this way of dressing is not in reference to what we are wearing, like we put on our best clothes on Sunday morning.
Lakini hii kuvaa azungumzii ile kuvaa ile ya mavazi yenye tumevaa saa hii ile tumevaa tukikuja kanisani.
That is good to do, but that's not what Paul is talking about here.
Ni mzuri kuvaa vizuri, lakini sio hicho chenye mtume Paulo anazungumzia hapa.
The kind of dressing that he has in mind is the way that we live our lives, what we actually do.
Aina ya mavazi anayozungumzia ni jinsi tunavyoishi, yale matendo tunayoyatenda.
Because it is the things which we do that reveal whether or not our heart is truly with God.
Maana mambo yenye tunatenda ndio yanayodhihirisha wazi kwa nje ya kwamba je mioyo yetu iko kwa Mungu au la.
Now I've been attending a Bible conference, as we mentioned earlier.
Nimekuwa nikishuhudia ule kongamano ya Biblia ambayo nimewatajia hapo mwanzo.
And so for the last several days, the night before,
na kwa hizo siku kadhaa zimeisha usiku kabla ya hiyo,
one of our Mercy Home sons, Meshach,
mmoja wa vijana wetu wa hapa ambao tunaishi nao hapa naye aitwa Meshach,
he always comes and asks, "What are you wearing tomorrow?"
Alikuja akaniuliza kwamba unavaa nini dadi kesho.
Because Meshach does not trust me to pick out clothing which looks nice.
Maana Meshach anajua kwamba mimi sichukwangi mavazi ambayo inang'arisha.
I have been known to take maybe some pants which are not entirely clean, they are a bit dirty.
Na ninapenda tu kuchukua mavazi ambayo huenda hata si safi, ambayo haikai sawa mbele ya watu.
And I think to my those are not so bad. These are okay.
Na nikamwambia hiyo sio mbaya, hii ni sawa tu.
And Meshach will not tolerate that.
Na Meshach hakuvumilia hayo.
He's very concerned that what I might wear to the conference will put our ministry to shame.
Ya kwamba kila ambacho nitavaa nikienda kwa hiyo mkutano kinaweza weka hii huduma yetu katika aibu.
And so he will not allow me to go somewhere else and bring shame to the name of our ministry and our home and our family.
Kwa hivyo hakutaka niende kama nimevaa vibaya nilete zina mbaya kwa familia na hata kwa familia yetu yote kwa ujumla.
And that is the type of thing that Paul has in view here.
Na hayo ndio mambo ambayo sasa Paulo anamtazamu kuyauza.
He's saying if it's true that you're a believer, you are a child of God.
Nasema kwamba kama kweli wewe ni mtoto wa Mungu,
a member of the family of God.
Wewe kama kweli ni mshirika wa familia ya Mungu.
Do not live your life in a way which brings shame to your family.
Usiishi maisha ambayo inaleta aibu kwa familia yako.
And especially do not live your life in a way which brings shame to your father, that is the Lord.
Na hasa mno usiishi maisha yanayoleta aibu kwa baba yako ambaye ni Bwana.
People can be embarrassed by you if you do not wear proper clothing for the right occasion.
Watu wanaweza kuhudhunishwa na wewe wakashangaa wakati unaenda katika sherehe fulani na hujavaa mavazi mazuri.
And Paul is saying, listen, if you are a Christian, this is how Christians live their lives. Put off those old clothes. Put off those embarrassing, inappropriate clothes and put on the new self that is you in Christ Jesus.
Ndio Paulo anasema kwamba iwapo umo ndani ya Yesu Kristo, sasa weka kando yale mavazi ya kale na uvae mavazi mapya yaliyo ndani ya Yesu Kristo ambao umeitwa.
And then practically Paul lists several examples of what exactly he is talking about.
Na sasa baadaye mtume Paulo anataja yale mambo ambayo anazungumzia.
And so we will go through some of those.
Na tutayapitia mambo hayo.
The first one he lists is in verse 25.
La kwanza lenye anataja liko katika mstari wa 25.
He says, therefore, laying aside falsehood.
Na anasema ya kwamba basi uvueni uongo.
Put off that garment of lying.
Ya kwamba muondoe lile vazi la uongo la kudanganya.
to lie, to tell falsehoods, to deceive. That is not appropriate for the Christian. Put on the new self.
Ya kwamba ili vazi la uongo, vazi la kudangana, halimfai mkristo, vaa vazi mpya.
Do not say anything which is not true. Don't even exaggerate.
Usiseme kitu ambacho si cha ukweli, wala usitie chumvi.
Because a lie does at least three things.
Maana uongo una mambo matatu.
First, lying misrepresents the truth.
Maana uongo hauwakilishi ukweli.
It hides the truth.
Inaficha ukweli.
And the person who has been lied to,
na yule mtu ambaye amedanganywa,
they have been kept from the truth.
Wameotolewa ama wamefichwa ukweli.
And therefore, when a person is lied to,
kwa hivyo mtu kama amedanganywa,
they now act upon that lie instead of taking action upon that which is true.
Ataanza kufanya ama kushughulika sawasawa na uongo wenye amedanganywa badala ya kufanya na kushughulika sawasawa na ukweli.
So then if a lie is very serious,
kwa hivyo uongo uko hatari sana.
Now it can be very dangerous because people are taking action off of that very serious lie.
Maana watu wanaanza kushughulikia kwa uongo.
A lie about a business deal can cause someone to lose a lot of money.
Ya kwamba unapodanganya kuhusu biashara, inaweza fanya mtu aweze kupoteza pesa mingi.
Just imagine you have worked very hard living on your family land.
Tuseme ya kwamba wewe umefanya bidii ukifanya kazi katika familia na jamii yako.
But now for some reason you need to move to another part of the country.
Lakini kwa sababu moja au nyingine unataka uende mbali, uende hata nchi nyingine.
And so you sell your land and you take that money and you go to buy another piece of property, another land to live on.
Na unauza ardhi yako ya familia na unaenda kununua kwingine kwenye unaenda.
But the one you're buying the land from has lied.
Lakini yule ambaye unanunua shamba kwake anakudanganya.
They are not the legal owner of the land.
Yeye si ndiye mmiliki halisi wa hilo shamba.
They have made a false title deed or a false land purchase agreement or whatever. In some way they have lied to you to make it seem as if they own the land when they do not really own it.
Wamejitengenezea vieti vya uongo ili wakae kwamba wao ndio wenye shamba lakini sio wao wenye shamba halisi.
And you give them all of your money that you had been given from the sale of your land.
Na unapeana pesa zako zote zenye uliuza kwenu ukakuja kununua.
And they go away.
Na wao wanaenda.
You move on to the new land.
Na unaingia kwenye shamba lako lenye umenunua.
And 6 months later, now the rightful owner comes.
Na baada ya miezi sita mwenye shamba mwenyewe anakuja.
And that is the time you realize you have been lied to.
Sasa huo ndio wakati unagundua umedanganywa.
And you have no legal right to that land.
Na hauna cheti halisi cha kuonyesha kwamba unastahili kuishi pale.
Now what will happen to you?
Unafikia nini itakutendekea?
All of your actions that you took were based off of a lie.
Matendo yako yote yenye wewe ulichungulikia yalikuwa yanazingatia uongo.
And now you realize you have no home.
Unagundua kwamba hauna kwako.
Lying is serious. It hurts other people.
Uongo ni mbaya, huumiza, huharibu maisha ya wengine.
And now just imagine a lie about the gospel.
Sasa hebu fikiria kutana kuhusu uongo kuhusu injili.
False teachers preaching false gospels.
Wale walimu wa uongo wanaofunza uongo.
And people sit under their preaching and never hear the truth of the gospel of the Lord Jesus Christ.
Na watu kusanyika wengi wakikaa wakisikia maneno yao ili
and now we're talking about a lie which has eternal consequences. Second, lying also deceives the person.
It
leads them astray or in the wrong direction. And the reason that a person would lie every time, it is selfishness. Every time kila we choose wakati to lie, it is for selfish reasons.
Kwa kila wakati mtu anapodanganya, huwa anadanganya kwa ajili ya ubinafsi.
People lie because they want to get what they want and they do not care if it hurts someone else.
Watu hudanganya kwa sababu wao wanataka kile wanachokitaka na hawataki kujali.
But according to God, our Creator,
lakini kulingana na Mungu muumba wetu,
lying is wicked.
Ya kwamba uongo ni uovu.
It doesn't matter how much you want to minimize that truth and say, oh, I never tell very dangerous lies, I only tell small lies.
Haijalishi jinsi gani unataka kufanya uongo wako uonekane kidogo, kwa kusema ya kwamba si kusema uongo mbaya, nitadanganyako tu kidogo.
It doesn't matter what you say. God says every lie is wicked.
Haijalishi unadanganya njia gani, Biblia inasema kwamba uongo ni uovu.
When you lie, you're not doing the work of God, you are doing the work of Satan.
Unapodanganya haufanyi kazi ya Mungu, unafanya kazi ya Shetani.
Satan is the father of lies.
Maana Shetani ndiye baba wa uongo.
And God will have nothing to do with lying.
Na Mungu hana chochote na uongo.
Third, lying builds a wrong relationship.
Uongo huleta uhusiano mbaya. Jambo la tatu.
Two people cannot be friends.
Watu wawili hawawezi wakawa marafiki.
Two people cannot be a husband and a wife.
Watu wawili hawawezi kuwa mume na mke.
If the relationship is built on lies.
Iwapo uhusiano wao umejengwa kwa uongo.
Lying destroys trust.
Uongo huondoa ile hali ya kutumaini.
Lying destroys confidence in another person.
Uongo huondoa ile ujasiri ndani ya mwingine.
Lying destroys love.
Ile uongo huondoa ama huharibu upendo.
There are great consequences. Children especially, pay attention. Some of you are not.
Watoto singatieni sana, maana wengine nyinyi sio.
Listen, you need to understand that lying causes serious consequences that can take years to recover from.
Ya kwamba uongo huleta madhara mabaya ambayo itachukua miaka nyingi ndio uweze kutoka ndani.
Early in my marriage, I can tell you that I was not a Christian following Christ.
Kwamba mimi katika ndoa yangu ya kwanza sikuwa mzuri, sikuwa namfuata Kristo, sikuwa nimeokoka.
And there were lies that I told my wife that caused distrust for years and years and years.
Na kuna uongo ambao nimemwambia mke wangu ambaye ilileta kutoaminiana kwa miaka.
And any time we make that choice, that selfish choice to lie to our spouse, to our friends, or whomever.
Kila wakati napofanya uamuzi wa kudanganya wenzetu wa ndoa ama wenzetu marafiki zetu,
we rarely think of the amount of damage the lie is going to do.
Huwa hatufikirii kile ambacho kitasababisha, ile uongo itasababisha katika maisha yetu.
We normally just think in the moment, oh, I have done wrong, I don't want to get caught, let me lie.
Wangu nafikiria tu kwa muda mfupi tu hapo ya kwamba, oh, nimepatikana, katika hii hali, wacha nidanganye.
When in reality, if we had just told the truth,
ili hali kama tungalisema ukweli,
there would have been less damage than if than there was because we decided to lie.
Tungalikuwa na madhara machache kuliko vile tunavyodanganya.
All throughout the Bible we are told not to lie.
Katika Biblia yote tunaambiwa tusidanganye.
Exodus 20:16, you shall not bear false witness against your neighbor.
Kutoka 20 inasema ya kwamba usitoe ushahidi wa uongo.
Lying is a gross sin that defiles a man.
Uongo ni dhambi ambayo mbaya sana inayomtia unajisi mwanadamu.
Matthew 15:19.
Mathayo 15 mstari wa 19.
For out of the heart come evil thoughts, murders, adulteries, fornications, theft, false witnesses.
Kwa maana moyoni kutoka mawazo mabaya, uuaji, usinzi, uasherati, wivu, ushuhuda, ushuhuda wa uongo na matukano.
And lying shows our allegiance to the devil, not to God.
Na uongo ule utuelekeza kwa shetani, sio kwa Mungu.
John chapter 8 verse 44.
Yohana sura ya 8 aya ya 44.
You are of your father the devil, and you want to do the desires of your father. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. Whenever he speaks a lie, he speaks from his own nature, for he is a liar and the father of lies.
Ninyi ni wa baba yenu ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yenu. Asipo asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa uongo.
Paul says, as believers, we are all members of one body.
Paul anasema ya kwamba kama waumini, sisi ni washirika wa mwili mmoja.
And that we would lie one to another is a terrible wickedness.
Na kwamba kudanganyana ni jambo ambalo ni hatari sana.
And therefore it must not be done.
Kwa hivyo lisiwahi kutendeka.
Next, verse 26 through 27.
Mstari wa 26 hadi 27.
Paul says we should remove the garments of anger.
Paul anasema kwamba tuondoe lile vazi la hasira.
And put on the new self of who we are in Christ Jesus.
Na tuweze kuvaa vazi ambalo tuko ndani la Bwana wetu Yesu Kristo.
Now, human beings do become angry.
Wanadamu huwa wanakasirika.
And scripture reveals that there are proper times of anger.
Na maandiko inasema kwamba kuna wakati ambao ni wa hasira.
Not every single time that we are angry are we sinning.
Ya kwamba sio kila wakati tunapokasirika tutende dhambi.
But we are to make sure that we guard against sinning when we are angry.
Nasema ya kwamba kila wakati tunapokasirika tuhakikishe ya kwamba hatutendi dhambi.
And Paul instructs us not to allow the sun to go down on our anger.
Na Paulo anatuambia kwamba tusiruhusu jua litue kabla kama tungali na hiyo hasira.
He's saying even though we are Christians, we are not perfect.
Anasema ya kwamba ijapo sisi ni wa Kristo lakini hatujakamilika.
And sometimes we will become angry in a way which is sinful.
Na wakati mwingine tunaweza kasirika kwa njia ambayo ni ya uovu.
And so he's saying, look, it is better that you remember when that happens, do not let the sun go down on your anger. Do not allow the day to end while you are still in sinful anger.
Na anasema ya kwamba wakati natendeka ya kwamba umekasirika, usiruhusu jua litue kama bado uko katika hiyo hali ya hasira.
In other words, when we realize that, wait a minute, I am really angry and it's probably sinful the way that I'm angry right now, we need to quickly suppress that.
Na kwa mfano unapogundua ya kwamba umekasirika na njia umekasirikiamo ni ya dhambi, ujaribu kuiondoa.
Do not allow it to continue. Do not allow it to fester and get worse.
Usiruhusu iendelee kuchemuka na kuchemuka ndani mwako na iendelee kuwa mbaya zaidi.
Be angry but do not sin.
Ukasirike lakini usitende dhambi.
But if you do sin in your anger, quickly end that anger.
Lakini unapotenda dhambi katika hasira yako, jaribu sana umalize hiyo hasira.
And what happens if we do not end that unrighteous anger quickly? In verse 27, Paul says, you might give the devil an opportunity. You give the devil an opportunity to entice you to sin more and more.
Utakuwa umempa ibilisi nafasi ya kukushawishi uendelee kutenda dhambi.
That is perhaps when our anger might turn violent and then we do something which is against the law.
Ambapo wenda hasira yetu inaweza kufanya ukasirike uwe mtu ambaye una machungu mengi na ufanye jambo ambalo ni kinyume hata na sheria.
And what started out as anger turned into something physical which has now caused you a big major problem.
Sasa kile ambacho ilikuwa ni hasira tu inakufanya sasa ionekane wazi nje ukitenda mambo mabaya ikuletee shida zaidi.
There is anger which is wrong.
Kuna ile hasira ambayo ni mbaya.
It is not justified.
Ambayo haiwezi kufanywa kuonekana kwamba ni nzuri.
It is selfish.
Hiyo ina ubinafsi.
And it can linger and it can cause us to seek revenge.
Inaweza kutufanya sisi tutafute kulipiza kisasi kulingana na mambo ambayo tumeyakasirikia.
It can lead us to despise our neighbor instead of loving our neighbor.
Inaweza fanya tuwakatae na tuwapuuze wale majirani wetu badala ya kuwapenda.
It can cause us to be quite arrogant.
Inaweza tufanya tuwe watu ambao hawajali.
Thinking that we are better than others.
Tukifikiria kwamba sasa sisi ni wazuri kuliko wengine.
Because we're angry about what another person does.
Maana wewe umekasirika kulingana kile ambacho mwenzako hufanya.
As if they are the only one who does wrong and we ourselves do no wrong.
Kana kwamba wao tu pekee ndio wanafanya mabaya, wewe hufanyi mabaya.
Anger can arise from our pride.
Kwa hivyo hasira inaweza tokana na kiburi chetu.
This is what Proverbs 21:24 is referring to.
Hiki ndicho Mithali 21:24 inavyosema.
Proud, haughty, scoffer are his names who acts with insolent pride.
Mwenye kiburi na kutakabari jina lake ni mbishi. Kutenda mambo katika majivuno ya kiburi chake.
This kind of prideful anger says that whatever happens.
Hii hasira inayotokana na kiburi anasema kwamba sijali litakalotendeka.
It is justified.
Anajaribu kujifanya kuwa mwenye haki mzuri.
Because it is your fault, not my fault. You are the one who made me angry. And so therefore I had to pick up the panga and chop you up. It's your fault.
Kwa hivyo wewe unaona pia kwamba ule ndio mbaya. Yeye ndiye amekukasirisha. Yeye ndiye amefanya ukachukua panga ukamkata.
And the anger can destroy a man and his reputation.
Na hasira inaharibu maisha ya mtu hata na sifa zake.
And anger can very easily turn to hate.
Na hiyo hasira inaweza kuleta kile kitu kinachoitwa kuchukia.
1 John 3:15.
Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 15.
Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him.
Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele akikaa ndani yake.
But here's what James 1:19 says we must do.
Lakini hivi ndivyo Yakobo 1:19 anavyosema tunavyostahili kufanya.
Everyone must be quick to hear and slow to speak and slow to anger.
Hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika.
But there is anger which is justified.
Kuna hasira ambayo inaruhusiwa.
The believer must be angry with sin.
Ya kwamba muumini anafaa kasirikie dhambi.
Most of all with our own sin.
Ya kwamba haswa mno dhambi zetu sisi wenyewe.
We must be very angry at the sin that would destroy us.
Nafaa tukasirikie sana dhambi ambazo zinaweza kutuharibu.
Sin controls, sin destroys.
Dhambi huelekeza, dhambi huharibu.
How we must be angry with sin.
Tunastahili kukasirikia dhambi.
And use that anger as motivation in our battle, our fight against sin.
Na kutumia hiyo hasira kutusaidia sisi kupigana na hiyo dhambi.
It was John Owen who said, "Be killing sin or it will kill you."
John Owen alisema ya kwamba wewe uwe ukiua dhambi, la sivyo dhambi ndiyo itakayokuua.
So today as we sit,
vile hivi tumekaa leo,
in your own life,
katika maisha yako mwenyewe,
who is winning the battle?
Ni nani anayeshinda vita?
Are you winning the battle or is sin winning the battle?
Wewe unayeshinda vita ama dhambi iliyo ndani mwako ndiyo inashinda vita?
If sin is winning the battle, put off that old self and put on the new self that is you in Christ Jesus who hates sin and wants no part of it.
Kama wewe dhambi inashinda katika maisha yako, toa hilo vazi la dhambi na uingie uvae vazi mpya ndani ya Yesu Kristo, yeye aliyeshinda dhambi, aliye na uwezo wa kuweza kukufanya uwe mshindi wa dhambi.
We must never let our anger rule over us.
Usiruhusu hasira ikutawale.
And justified anger can never be selfish.
Na ile hasira ambayo inakubalika haiwezi kuwa ya ubinafsi.
Ephesians 4:26. Be angry and yet do not sin. Do not let the sun go down on your anger.
Muwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na una uchungu wenu bado haujawatoka.
Paul is saying it is possible to be angry without sinning.
Paul anasema kwamba inawezekana kukasirika na usitende dhambi.
But we must not let our anger take us over and cause us to take action without thinking.
Tusiruhusu hasira zetu zituelekeze kuchukua hatua pasipo kufikiria.
And Romans 12:18.
Warumi 12:18
says that if possible, so far as it depends upon you, be at peace with all men.
Kama yamkini kwa upande wenu, mkae katika amani na watu wote.
As much as we can, whether it is with believers or unbelievers, we are to live in a way that we can be at peace.
Jinsi gani tunavyoweza tujaribu sana tuweze kuishi na amani kwa kila mtu.
John 2:13-16.
Yohana 2:13-16.
The Passover of the Jews was near, and Jesus went up to Jerusalem, and he found in the temple those who were selling oxen and sheep and doves, and the money changers seated at their tables. And he made a scourge of cords and drove them all out of the temple with the sheep and the oxen, and he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who were selling the doves, he said, "Take these things away. Stop making my father's house a place of business."
Na Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu akakwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa, na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kigoto cha kamba, akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe, akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao, akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, "Yaondoeni haya, msifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara."
Out in the world,
huko nje katika ulimwengu,
it makes little sense to be angry with unbelievers.
Inaonyesha kwamba ni dhambi kidogo sana kukasirika na wasioamini.
They are unbelievers.
Wao hawajaamini.
Their hearts are wicked.
Wao mioyo zao hazina kuadhirika.
Of course, they are going to behave in ways which are wicked.
Maana wanaenda kufanya tu vitu vyao kwa njia ambazo ni za uovu.
They are going to act according to their nature.
Wao watatenda tu mambo yao sawa sawa na hali yao ya kawaida.
And so it makes little sense for us to be angry with unbelievers when they behave as unbelievers are expected to behave.
Kwa hivyo haitusaidii lolote tunapokasirika kuhusu njia za watenda dhambi wanavyotenda dhambi zao na kufanya mambo yao.
But in God's church,
lakini katika kanisa la Mungu,
we are here because we are saying we are believers, we follow the Lord Jesus Christ.
Tuko hapa kwa sababu tunasema sisi ni waumini, tunamfuata Bwana wetu Yesu Kristo.
But when a believer behaves, acts out in a way which is contrary to the calling which they have received,
wakati muumini anatenda na anaishi kinyume kulingana na mwito aliopokea,
That is when it makes sense to be angry. They are defiling the house of God.
Sasa hiyo inatupatia nafasi ya kukasirika, maana wanalichafua kanisa la Bwana.
They are defiling the word of God with their untruths.
Wanachafua neno la Mungu na uongo wao, mambo ambayo si ya ukweli.
Or false teachings.
Na mafundisho yao ya uongo.
And so there can be times where anger is justified. Anger without sin.
Kwa hivyo hakuna jinsi tutakavyoweza kuikubalia dhambi, dhambi ambayo haina asili, ambayo haina dhambi.
But Paul says, take off that garment of anger, put on the new self, which never allows anger to rule over them.
Sasa Paulo anasema ya kwamba ondoeni hilo vazi la hasira na mvae utu upya ambao mmepewa na Bwana wetu Yesu Kristo.
The third thing that Paul lists here in these verses is found in verse 28.
Kitu cha tatu ambacho Paulo anataja kinapatikana katika aya 28.
It says, he who steals must steal no longer.
Anasema kwamba muibaji asiibe tena.
The believer is to remove the garment of stealing and put on the new self, which in Christ will not steal.
Muumini anafaa aondoe utu wa kuiba na aweze kuvaa utu upya ambao ndani ya Yesu Kristo usioiba.
We are Christians, we are followers of Christ. We are not to steal, we are not to cheat.
Sisi ni wa Kristo, tuko ndani ya Kristo, hatusaidi kuiba, hatusaidi kudanganya.
And the laws of man do not determine whether or not a person is stealing according to the Bible.
Na maneno ya mwanadamu sio ndio naisingatia kama anaiba ama aibi.
Because sometimes men can find ways to follow the law and yet still steal.
Maana watu wengi wanaweza kufuata sheria lakini huku bado wanaiba.
The laws of our government are supposed to be based on the moral law of God, but they are not always.
Sheria za nchi zinazingatia sheria za Mungu lakini kila mara sio hivyo.
And listen, the culture does not determine what is acceptable and what is not acceptable when it comes to stealing.
Na hata tamaduni yetu sio ndio inazingatia kama tunastahili kufanya ama tusiostahili aswa mno ikikuja mahali pa kuiba.
Just because we elect an MCA or a member of parliament expecting that person to get very rich by padding their pockets, it does not make it okay for that man to do so. He will, or woman, they will have to answer before God.
Kuwa MCA ama kuwa mbunge na uanze kujilimbikizia pesa, ukichukua pesa za wananchi ukikula, hiyo ikupatii ruhusa ya wewe kutokuwa mwizi, hiyo bado unatenda tu dhambi.
The culture does not determine what is stealing and what is not stealing.
Kwa hivyo tamaduni haiwezi kuwa ndio inayoamua ni nini kuiba ama ni nini kutoiba.
When I'm out driving somewhere,
ninapoendesha gari ninaenda mahali,
I'm very often stopped by police officers which have a very wrong view of what bribery is.
Ninakuwa nakutana na maskari ambao wana mtazamo mbaya sana kuhusu hongo ni nini.
And many of them behave in the same manner.
Na wengi huwa wanafanya tu hivyo.
They start to even make up laws which do not even exist.
Wanaanza kujiundia pale sheria ambazo hazipo.
Trying to get me scared. Oh, you have done a very big mistake.
Kunifanya nianze kuwa na wasiwasi ya kwamba nimefanya kosa kubwa sana.
And why do they do so?
Kwa nini wanafanya hivyo?
Because they want me to fear that they will take me before the judge and I will pay a very large fine.
Wanataka niogope ya kwamba watanipeleka mbele ya judge nami nitatozwa pesa nyingi.
But in reality they do not want to take me to the judge.
Lakini katika ukweli wa mambo ni kwamba hawataki kunipeleka mahakamani.
But rather they want me to say, okay, instead of paying 40,000 for this fine, I would rather pay you 4,000.
Sasa wanataka niseme ya kwamba badala ya kwenda kulipa 40,000 kule mahakamani, wacha niwapatie 4,000.
How do I know that?
Najuaje hiyo?
Because I have never given them any money.
Maana sijawahi wapatia pesa.
And yet they have never taken me before the judge.
Ilihali hawajawahi nipeleka mahakamani.
They have a different motivation. They don't really care about justice and truth and right and wrong. What they care about is their own selfish gain.
Hawajali lolote nilipi mbaya, nilipi nzuri, nilipi kufanya dhambi na nilipi sio dhambi. Chenye wao wanajali ni bora wamepata chenye wanataka.
Now don't get me wrong, I'm not talking about every police officer. There are many that are good and serious about their work.
Sisemi ya kwamba maskari wote ni wabaya. Nasema kwamba kuna wengine ambao ni wabaya na wengine ni wazuri wanafanya kazi yao vizuri.
But there are far too many that are corrupt. We know that.
Lakini wengi wao wamekuwa wafisadi.
And I normally tell them the same thing.
Na huwa nawaambia tu jambo moja.
I'm a Christian and I will not pay a bribe.
Ya kwamba mimi ni Mkristo na sitakupa hongo.
The Bible tells me I cannot pay a bribe, and I believe God and His word, and so I'm not paying a bribe.
Biblia inaniambia ya kwamba nisitoe hongo na mimi nimeongoka na kufuata hiyo Biblia kwa hivyo sikupati.
And when I say that, they always tell me the same thing.
Na ninapowaambia hivyo pia wao wananiambia tu hivyo.
Oh, this is not a bribe.
Ya kwamba hii si hongo.
This is just if you want to buy me some chai, then it is okay.
Unajua nini? Kama unataka kunipatia chai, hiyo ni sawa.
But it is not a bribe.
Lakini hii si hongo.
And then I say, okay, fine. So what you're saying is, whether I pay you or I don't pay you, it doesn't matter. You let me go either way.
Kwa hivyo ni kama unasema ya kwamba nikulipe ama nisikulipe sio vibaya, unaniacha tu niende.
And now they're stuck. Because they know if they say the only way I let you go is you pay me, now that is a bribe.
Sababu wanajua ya kwamba wakisisitiza lazima nilipe, hiyo ni hongo.
According to the Bible, bribery is the act of giving that is intended to influence a person so that you get what you want.
Kulingana na Biblia, hongo ni kitu ambacho kinapeanwa ili kumchochea yule upate chenye unataka.
And the Bible forbids bribery.
Na Biblia inapinga, inakataa hongo.
Okay, some of you are going to be very disturbed by this, but the Bible forbids bribery.
Wengi wetu najua kwamba ili jambo litawasumbua sana mioyoni mwenu, lakini Biblia inakataa, inapinga hongo.
Exodus chapter 23 verse 8.
Kutoka 23 aya ya 8.
You shall not take a bribe.
Nawe usipokee rushwa.
For a bribe blinds the clear-sighted and subverts the cause of the just.
Kwani hiyo rushwa huwapofusha macho hao waonao na kuyapotoa maneno ya wenye haki.
Now if it is a sin to take a bribe,
kwa hivyo kama ni dhambi kuchukua hongo,
we have to also conclude it is a sin to give a bribe.
Kwa hivyo tunafaa tutamatishe kwa kusema pia ni dhambi kutoa hongo.
I don't think it can be that the one giving the bribe is just, it's only the one receiving the bribe that is wrong.
Maana haiwezi kawa ya kwamba anayetoa yeye ni mzuri na anayepokea ndio mbaya.
No, it is both sides who are contributing to this taking of the bribe. It is both sides that are sinning.
Ni upande wote mwili ambao unapokea ama unaopeana wanaotenda dhambi.
And it is a form of stealing.
Na hiyo ni njia moja ya kuiba.
Bribery is a form of theft.
Kuiba, kutoa hongo ni njia moja ya wizi.
1 Samuel 8:3.
Samueli wa kwanza 8 aya ya 3.
It says his sons, however, did not walk in his ways, but turned aside after dishonest gain and took bribes and perverted justice.
Ila wanawe hawakuenda katika njia zake, bali waliziacha ili wapate faida, wakapokea rushwa na kupotosha hukumu.
Psalm 26 verse 10.
Zaburi ya 26 aya ya 10.
In whose hands is a wicked scheme and whose right hand is full of bribes.
Mikononi mwao mna madhara na mkono wao wa kuume umejaa rushwa.
And this next verse from Isaiah could be said just as much about Kenya as it was said about Israel hundreds of years ago.
Na hii aya inayotoka katika kitabu cha Isaya kinazungumzia tu vizuri kuhusu Kenya vile ilivyokuwa katika Israeli siku zile.
Isaiah chapter 1 verse 23.
Isaya sura ya kwanza aya 23.
Your rulers are rebels and companions of thieves. Everyone loves a bribe and chases after rewards. They do not defend the orphan, nor does the widow's plea come before them.
Wakuu wako ni waasi na rafiki za wevi. Kila mtu hupenda rushwa, hufuata malipo, hawampatii yatima haki yake, wala maneno ya mjane hayawawasili.
We must remove the garment of stealing and put on the new self that is in Christ Jesus.
Lazima tutoe hiyo vazi la kuiba na tuvae vazi mpya ndani ya Yesu Kristo.
And even though everyone around us may be involved in this corrupted system of bribery,
ijapo kila mmoja anaweza kuonekana kwamba yeye anahusika katika huu mtindo wa kutoa hongo,
we who are Christians must refuse.
Sisi walio wa Kristo lazima tukatae.
And if we do not refuse, then that system of bribery will always be there.
Na tusipokataa, hiyo hali ya kutoa hongo itaendelea kuwepo.
Let us be concerned with God and not with the ways of man.
Tusingatie mno sana Mungu kuliko njia za mwanadamu.
1 Peter 4:15.
Petero wa kwanza 4:15.
Make sure that none of you suffers as a murderer or a thief or evildoer or a troublesome meddler.
Maana mtu wa kwenu asiteswe kwa maa kwa asiteswe kama muuaji au mwivi au mtenda mabaya au kama mtu ajishughulishaye na mambo ya watu wengine.
Proverbs 11:1.
Mithali 11:1.
A false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is his delight.
Mizani ya hadaa ni chukizo kwa Bwana, bali vipimo vilivyo sawasawa humpendeza.
This is referring to those who would sell items by the weight, and they would falsify the scale to make it seem that they are selling more than they really are.
Na hii inahusika na wale watu ambao wanafanya biashara ya kupima vipimo kama kuuza sukari, kuuza mbolea na mengine. Na wanafanya vile vipimo wanavyovitumia viwe vidogo kwa njia ya kwamba hata wakichaza utafikiria wamekupimia sawa.
And so the Bible speaks plainly against stealing that which does not belong to you.
Na sasa Biblia inazungumzia sawa kuiba kila ambacho sio chako.
And part of that is using deception in order to gain that which was not rightfully yours.
Na sehemu ya hiyo ni kutumia uongo ili upate ile ambayo si yako.
And the Bible also addresses a form of stealing, which is keeping earthly treasures that you do not need instead of giving them to others who could use them.
Na Biblia inazungumzia wizi mwingine ambao unajiwekea vitu mali vya dunia hii vingi pasipo kujali wale ambao wanavihitaji.
Matthew 6:19-21.
Matthayo 6:19-21.
Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart will be also.
Musijiweke hazina duniani, nondo na tu na kutu viaribupo na wevi uvunja na kuiba, bali mjiwekeeni hazina mbinguni, kusiko haribika kitu kwa nondo wala kutu wala wevi hawavunji wala hawaibi, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapo kuwapo na moyo wako pia.
We are not to store up treasures for ourselves. Those things which we keep just for the sake of keeping. We don't really need it. Rather, we should be much more concerned with storing up treasures in heaven. That is, we should be very concerned with walking in the good deeds that God has prepared beforehand for us to walk in.
Bali tuanze kutembea katika matendo mema ambayo Bwana alituwekea kabla kuumbwa dunia ya kwamba tutembee ndani.
We are to be concerned about loving God and loving others and not selfishly storing up treasures for ourselves.
Tuzingatie mno kumpenda Mungu na kupenda wengine kuliko kujiwekea vitu vyetu sisi wenyewe.
Now the next thing that Paul addresses is worthless talk.
Na jambo lingine lenye Paul anasema ni ile hali ya kukua na vitu vya ulimwengu huu.
Verse 29.
Katika aya ya 29,
the believer is to remove the garment of foul talk.
Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu.
It says, no unwholesome word proceed from your mouth.
Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu.
And I tell you what, the next few I want to be able to spend some time on and not be rushed.
Na nataka tuchukue muda wetu hapo basipo kwenda haraka.
And so I think the best thing to do is to save these last points for next week.
Na naamini kwamba ili nifanye vizuri sana niwache hii point iende mpaka wiki ijayo.
You know, sometimes I can talk about these things much longer than I intend because I'm really passionate about the word of the Lord. Sometimes I can have righteous anger that I know we do these things, myself included.
Na kuna wakati ambapo nasukumwa sana ndani mwangu ni yaseme haya mambo kwa sababu haya mambo tunayatenda na hata mimi mwenyewe huyatenda.
And so my first few points I've already discussed longer than I had originally intended.
Kwa hivyo pointi za kwanza nimeshazungumzia kwa muda mrefu kuliko vile nilivyokusudia.
And so for the sake of treating the rest of the passage in a just and right way, I will hold off until next week to finish.
Kwa hivyo ili nizungumzie hilo jambo vizuri kwa ndani niliache mpaka wiki ijayo.
So I'll just close this morning by saying this.
Kwa hivyo ninamaliza asubuhi ya leo nikisema hivi.
If you are a Christian,
kama wewe ni Mkristo,
if you believe that the Lord Jesus Christ came into the world and died on the cross in order to be a substitute for you,
kama unaamini ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikuja duniani na akakufa msalaba na akawa badala wako,
then that by its very nature must affect the way that you live your life.
Na hilo tu kwa asili ya hiyo lazima iwe inabadilisha maisha yako.
The Bible knows nothing about a Christian who says that they believe in Jesus.
Biblia haijui mtu yeyote anayejiita Mkristo anayesema naamini ndani ya Yesu
and yet continues living the same sinful life that they had always lived.
Ilihali anaendelea kuishi maisha ya dhambi yenye alikuwa anaishi.
This is something which is foreign to the Bible. It is not in our scriptures.
Hilo jambo ni geni sana kwa Biblia, haiko katika maandiko.
But rather, from start to finish, the Word of God reveals to us that those who have been saved, they have been set apart by God to live a holy life.
Bali neno la Mungu katika Biblia yote kwa jumla inasema kwamba wale waliookoka walitengwa wakawekwa kando kwa kusudi.
The Christian is the person who by faith believes that the Lord Jesus Christ died for their sins.
Mkristo ni yule ambaye anaamini kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zako.
Believes that Jesus died to free you from the penalty and the punishment and even the influence that sin has over your life.
Unaamini kwamba Kristo alikufa kukutoa katika kadhabu na hasira na ile ni ile adhabu yenye Mungu angekuadhibu wewe.
The Christian believes that.
Mkristo anaamini hivyo.
And then the Christian proves that he believes that by the way he now lives his life.
Na sasa Mkristo anaonyesha wazi ama anahakikisha ya kwamba anaamini hayo mambo kwa kuonyesha vile anavyoishi maisha yake.
You're a liar.
Wewe ni muongo.
Now you're a Christian.
Sasa wewe ni Mkristo.
You are to put off that old garment of lying and put on your new self that does not lie.
Sasa inafaa uachane na uongo, utoe ile vazi la uongo na uvae vazi mpya ambalo si la uongo.
You have problems with anger?
Wewe una shida ya kukasirika?
Now you are a believer.
Sasa wewe ni muumini.
Christ has saved you.
Kristo amekuokoa.
Now you put off that garment of anger and you put on the new self which either does not anger or at least is not controlled by his anger.
Unatoa hilo vazi la hasira na sasa unavaa vazi la Yesu Kristo ambalo si la hasira.
You are a thief.
Wewe ni mwizi.
You think it's no problem to pay bribes?
Unafikiria kwamba si makosa, sio shida kutoa hongo?
You think it is no problem to demand a bribe?
Unafikiria si vibaya na si dhambi kuitisha hongo?
You think it is no problem to take property which does not belong to you?
Unafikiria kwamba si makosa kuchukua kitu ambacho si chako?
And now you are a believer?
Na sasa wewe ni muumini.
Put off that old garment of being a thief.
Weka hilo vazi kando la kuwa
and put on the new self.
Na uvae vazi mpya.
Put on who you are in Christ Jesus.
Vaa lile vazi ambalo wewe uko sasa, wewe ambaye sasa uko ndani ya Yesu Kristo.
The Bible says you have been bought with a price.
Biblia inasema kwamba umenunuliwa kwa bei ghali.
Your salvation cost the Lord Jesus something.
Ya kwamba wokovu wako ulimgharimu Bwana wetu Yesu Kristo kitu.
And if you are his,
na kama wewe ni wake,
if you belong to him,
kama kweli wewe ni wa Yesu,
if you are his follower,
kama wewe ni mfuasi wake,
he says if you love me,
anasema kama unanipenda,
then obey my commands.
Basi sheria zangu.
And the best part is this.
Na sehemu nzuri ndio hii.
God does not just say obey my commands and good luck, you're on your own.
Mungu asemi tu kwamba ti amri zangu na uendelee hivyo.
But rather the same God who gives you a new heart so that you repent and believe the gospel.
Mungu akupatiaye moyo mpya ili uamini injili
will also give you the strength to obey him.
Yeye upatiana pia nguvu za kumtii.
The same God who justifies you also sanctifies you.
Bwana huyo ambaye anakuweka kuwa mwenye haki ndiye tena anayekutakasa.